sasa wapinda pita. Nimekaa karibia saa sita, sasa tukaa nimechoka. Oh baby, sijamwona long time now. Nona rude toka mwezi jana. Nimesha mwambia mama nimefika tangu mchana. Anajua nimesha fika, mesha fika, mekasirika. Alipika tangu mchana ila sasa lunch imegeuka dina. Nimechoka kupiga honi na pipi, atuelewan. Nimechoka kupiga honi na pipi, atuelewan. Pipi, move out the way. Nimechoka kupoteza time, nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Hello baby, natamani niwe nyumbani. Nimekwama hapa njiani. Kuna jam baby, kuna jam baby, yeah. Hello. Unafanya hivyo nakosea mama. Unanikatia simu unanionea. We ungekwepo ungejionea. Unafanya hivyo nakosea mama. Nakuomba mpenzi ungoje. Nijani naja niombe. Nimechoka na kuja tule. Huruma nione. Nakuomba mpenzi ungoje. Nijani naja niombe. Nimechoka na kuja tule. Huruma nione. Nimechoka kungoja highway. Nitapita kokote mradi we. Ili kama ni kesi na iwe. Atuelewan. Nimechoka kungoja highway. Nitapita kokote mradi we. Ili kama ni kesi na iwe. Atuelewan. Nimechoka kupiga honi na pipi. Atuelewan. Nimechoka kupiga honi na pipi. Atuelewan. Pipi. Move out the way. Nimechoka kupoteza time. Nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Hello baby. Natamani niwe nyumbani. Nimekwama hapa njiani. Kuna jam baby. I love you so much. I love you mama. I love you mama. Nimechoka kungoja highway. Nitapita kokote mradi we. Ili kama ni kesi na iwe. Atuelewan. Nimechoka kungoja highway. Nitapita kokote mradi we. Ili kama ni kesi na iwe. Atuelewan. Pipi, move out the way. Nimechoka kupoteza time. Nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Hello baby. Natamani niwe nyumbani. Nimekwama hapa njiani. Kuna jam baby. Move out the way. Nimechoka kupoteza time. Nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Hello baby. Natamani niwe nyumbani. Nimekwama hapa njiani. Kuna jam baby. I love you so much. I love you mama. I love you mama. I love you mama. I love you so much. My baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby. I love you so much. I love you mama. I love you mama. I love you mama.